lo ntombazana njani nakuwe kudala ndifuna uthetha nawe tonje ndiyoyika matsathi a uchilo bokothi nqanda wabo bendichala chala mina ndifuna wena wedwa nqanda wabo bendichala chala ndifuna wena wedwa yeah
Enjoy your meal, enjoy your meal.